in runahaanti in doorashada hadda soo dhamaatay in sidaan ognahay gobolada inta badan in waa la soo gabagabeeyey in waxayna u socotaa si aad moodaysa 15 gobol iyo magaaladaas ama jasiiradda hoos timaada in dalka Maraykanka 16 gobol ee ka dhacayaan in doorashooyinka in inta badan ay u socdaan sidii loo saadaalinayay oo ahayd in ay labada murashax ee labada xisbi kala hogaaminaya waa madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump inay ku tartamayaan gobolladaas oo dhan gobolka marka laga reebo gobolka Iowa oo ay isagu u gaara xisbiga dimuqraadiga oo keliya shalay ku tartamayay iyo gobolka isaguna Alaska oo iyaduna ay xisbiga jamhuuriga oo keliya ku tartamayay 13 gobol ee kale labada murashaxba way ku tartamayeen in waxaana cad in ay si aada u hogaaminayeen oo inta badan ay ku guuleysteen madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka oo xagga jamhuuriga kasoo baxay iyo madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo xagga dimuqraadiga aada ugu cad kana soo baxay gobollada inta badnayd ee haatan in lagu dhawaaqay natiijadooda.
Dhinaca xisbiga jamhuuriga haddayna u nimaadno, Trump iyo Nikki Haley ayaa ku tartamayey inkastay codadka bal iyaga iga warransay wax u dhaceen.
Runtii sidii aan horeba ula soconnay saadaalintu mar walba waxay u badnayd in 14 gobol ee lagu tartamayaba uu Trump ku guuleysan doono, waxayna u muuqataa in ay saadaalintaasi ay sax ahayd oo ay isku soo xari doonaan sanadkan labada murashax xisbiga jamhuuriga ah oo ka socon doono madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo xisbiga dimuqraadiga ah oo kasoo baxay madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden. Waxayna u badan tahay labadoodu inay dib mar labaad isu arki doonaan bisha 12-aad sanadkan.
Waan gartay xisbiga dimuqraadiga oo kale waxaa jiray dad aan arag sida hogaamineed ee madaxweynuhu kale aan la dhacsanayn ee dadkaas qaarkood waxay u codeeyeen uncommitted ama codbixiyaal aan ilaa hadda go-aan qaadanin. Xisbiga jamhuuriga arrintaas ma ka dhex jirtay?
Run ahaantii gobollo badan oo Maraykan ka mid a, khaasatan gobolka Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay, waxaad moodaa qaabka loo codeeyay in laga bedelay oo qofku marku codeynayo waxaa la weydiinayaa xisbiga uu rabo maanta inuu codeeyo, marka waxaa la siinayaa warqad uu ku codeeyo oo jamhuuriga ugu codeeyo ama mid uu xisbiga dimuqraadiga ugu codeeyo. Xisbiga jamhuurigu ma lahayn arrinta ah in uu qofku uncommitted ama uusan cidna raacsanayn, laakiin meel bannaan oo wuxuu lahaa uu madaxweyne uu qofku wuxuu rabo ku qori karo. Laakiin xisbiga dimuqraadigu waxay sameeyeen qofku inuu dooran karo uncommitted oo ah in uusan murashaxiinta xisbiga u tartamaya midna uusan weli uusan ku qanacsanayn. Arrintaasina in badan dadka taageersana waxay u badnaayeen dadka muslimiinta iyo dadka taageersana arrintan dagaaladan bariga dhexe ka socda, kuwaas oo ayagu ay rabeen inay ku muujiyaan codkooda in ay ka xunyihiin sida wax u socdaan.
Imisa markay doorashadani soo xilanto xaggee baa loo dhaqaaqayaa xaaxiga, marka maadaama ay tahay irgo badan ay miiska taallay oo ay kana mid tahay meelaha kala go-aamisa musharaxiinta ka qayb galaya doorashada soo socda, xaggee baa loogu dhaqaaqayaa arrinta?
Runtii sida aan ognahay hadda haddaad xisbiga dimuqraadiga ay isagu doorasho badanee oo adag kama jirin oo cid waliba way sii ogeyd inuu madaxweynaha haatan talada haya dib u soo noqonayo oo murashax u noqonayo xisbiga, meesha aad moodaysay in dad badan rajo ka lahaayeen in isbedel ka yimaado wuxuu ah xisbiga jamhuuriga, isaguna wuxuu u muuqdaa caawa oo ilaa 850 in ka badan oo ergooyina caawa laka helayo in xalay la kala xalay baan dhihilaa in ergooyinkaas uu intoodii badneyd uu qaatay madaxweynaha hore ee Donald Trump, taasina ay qasbi doonto in ay ololihii uu soo dhammaado oo ay labada murashax u diyaar garoobaan sidii ay isu wajahi lahaayeen bisha 12-aad ee sanadkan. Waxaanad moodaa haatan labada xisbiba inay isu diyaarinayaan sidii xisbi waliba uu u heli lahaa madaxweynenimada sanadkan, iyagoo xisbina uu matalayo madaxweynihii hore ee Donald Trump, xisbina uu matalayo madaxweynaha haatan talada haya ee Joe Biden.
Si kooban, Trump maxkamado badan baa ku socda, dabar ma ku noqon doonaan maadaama uu haatan yahay musharaxa calanka u sidaa xisbiga jamhuuriga?
runti arintan maxkamaduhu iyo dacwooyinka ku socda way saameyn kartaa inkastoo oo aan ogeyn laba gobol oo kamid ahaa goboladii isku dayey inay ka tuuraan inuu noqdo murashax gobolkooda ka noqdo sida gobolka Colorado oo kale iyo Maine labadaba ay dib ugu celiyeen maxkamadii ay dib ugu celisay laguna qasbay in ay ku daraan murashaxiinta u tartamaya labada gobol oo labada gobolba caawa ayaa tartankooda dhacay labada gobolna uu ku jiraa Trump Xalay Mandela uu dhacay tartankooda Trump uu ku jiray dadkii la dooranayay ilaa 91 dembi oo faldembiyadii ayaa lagu haystaa macnaha waa wax ku sii dhow 100 faldembiyad wey marka dabcan waa u dhimaysaa dadka qaar inay arrinta ay walaac ka muujiyaan laakiin waxaad moodaa dadka jamhuuriga ay oo u abud dhiganka xisbiga jamhuurigu in aanay dacwooyinkanba aanay dhag talaq u siinin ay weli ku kalsoon yihiin murashaxnimada iyo madaxweynihii hore ee Donald Trump.